Red Empire Guru, Emma Team.
It's a beat, we love it. Why is it called Music Record?
CKMusicPromos.com.
Kylie Vibes. Kylie Vibes.
The king is back here. The king himself.
Nali ukali, Mr. Fiapena Kale. Let's go.
To Halife, Babili. Nishi na tuikala. Nili tuna kutuli lelia shi. Kafyoze na pita po. Uza ni uza, it's okay. Pita pita kudana imu. Wanita mwisa lelo. Kufuna chinda zero iwe. Nitempa, nitempa. Nitempa la lila. Hey, wakata, parile. Nitempa la lila. Nitempa, oye. Nitempa la lila. Nitempa la lila.
Nasela munjala ulange chitumbi Lafu munda ngala ya feki Kale na miyaza selafu seki Na mwambo na mwaseka mwapanika Nasela mwashala mule nshitisha Mule ilanga buchibusa buachine Kanshi muli nsoka wa mwine Lafu mankatila nite mpanadi Lafu mankatila nite mpanadi Zona kula mitambila fya patadi Zona kula mitambila fya patadi
Tuhalife babiri
Wala ba
Nishi na tuikala Nili ata na kukuli lele ashi Na fiose na pita mo Uza ni uza it's okay Bila pita kudana imu Wanita mwisa lelo Kufuna chinda zero iwe Nitempa, nitempa Nitempa la lila Hey wakata parile Nitempa la lila
ya chikata posi bata muna sina mogo posi netu mchishito nipera wa shalaba feki misalu kupa paka utatu sapoti mwapampa moya wa tatu manitizo pandola misa simzi pasolwezi jenulo tanga tanga tunika pandola ako kinko baisiyo sopia chani
exclusive from ckmusicpromos.com.